wanaonikosea wanawambia I'm sorry, ili niweze kwenda nao. Sawa, sawa, sawa. Nina safari na kwenda, na nina baba sishindwa. Nao wanaonipenda machoni, ila moyoni hawajawahi kunipenda. Na nikisema nilipize visa, si kwa wote wani kwanza. Oh, nimechagua kuishi nao kwa mali na upendo, nayafumbia macho mbaya yao. They love me later when I got my paper. They love me later when I got my paper. They love me later. Siwezi kushiba nikamsahau mwenye njaa. That's who I am. Kipi macho pendo ni kwa vitu vidogo vidogo. That's who I am. Siwezi kushiba nikamsahau mwenye njaa. That's who I am. Kipi macho pendo.
Nothing more true than love.
Jambo means kwamba ni mimi huyo. That's me, that's real me. Yani huyo ndio mimi. There is no way I can be somebody else, huh?